mulamu wetegereza olabe ani akusana kati tunulamu wala ani akujamu wetegereza olabe ani akusana sewe mpima pima mu tenda ba maleire ndabanga yekwe yekwe anjamu sewe mpima pima mu tenda ba maleire ndabanga yekwe yekwe asana bana balala benda ba bona babite bankuba bono basinga obasinga obulungi wankulira amato tako akayindo ensingo yabiseera bayitirira wankulira kabina o kali akayika botambula fesuma mbanjo yokukwatako kati tundula muwala ani akujamu wetegereza olabe ani akusana kati tundula muwala ani akujamu wetegereza olabe ani akusana buli kyoyagala nkiina na buli kisaanyizo nkirina saba kyoya nkireete nkuwe kuba tosaana kulumya gwe mukama yakunda na mutima terekere yatakako ddyo kawato mama obulungi ofuganya malaika anayomusinga kasonde sonde moni